Market Records.
Hey, yo, Clama. This Billy.
Anasema ako tipsy, anachachisha. Ameshika boti kiuno anazungusha. Ako tipsy, anayudisha. Ameshika goti tete anazirusha. Ako tipsy, anachachisha. Ameshika boti kiuno anazungusha. Ako tipsy, anayudisha. Ameshika goti tete anazirusha. Whine again, pewa toti moja goda whine again. Whine again, whine again. Pewa toti moja goda whine again. Koro booster, shola zimiriet na location tuko roasters. Klama juu ya bitu kinificha na kuosha. Kadenge ni peng, kando yangu ni makosha. Nikitaiki ring, anapika ezi kosa. Busy badie, physicalie. Nikona viti kuja uzikalie. Ongeza rurie, na kaukona kiti nije ni ikalie. Anasema ako tipsy, anachachisha. Ameshika boti kiuno anazungusha. Ako tipsy, anayutisha. Ameshika goti tete anazirusha. Ako tipsy, anachachisha. Ameshika boti kiuno anazungusha. Ako tipsy, anayutisha. Ameshika goti tete anazirusha.
Unaringa na unahagaya Vera Sidika. Mini jenzi kwangu mumama ndio angurika. Na kupea shots uko chini mina sinyika. Unatetema, tetema, terengetika. Juya chora saba saba tuandamane. Kwa haga tifanane. Suroke poa simple girls na day baby. Ati unanyesha mina saka dem Dubai. Leta lolote na chochote wote situbai. Na de gazibo, yeah, akiona kicho na zama tu hivo. Tu napenda shiko, koko, sio shiro, mashiro, sio shiro, jo napenda
ngaro. Anasema ako tipsy, anachachisha. Ameshika boti kiuno anazungusha. Ako tipsy, anayutisha. Ameshika goti tete anazirusha. Ako tipsy, anachachisha. Ameshika boti kiuno anazungusha. Ako tipsy, anayutisha. Ameshika goti tete anazirusha.
Come verify this style is a maisa. Level of education is a kambia maisa. Copy this, copy that, alafu niko naida. Mimi nyegi kiniwasha naenda kwa neiba. Anataka zote zote taki makali na chase. Leta mzinga zote zote adi zingine na gaze. Zingine mabase, zingine ameshika na uko base. So zingine na base, so zingine kunyamba kama dem. Leta kukora ame ivoneza kula leta spoon. Apa ni kuchapa mbaka ilali leta noon. Adi akitoka anasema I'm coming soon. So mi ni mchuma.
Anasema ako tipsy, anachachisha. Ameshika boti kiuno anazungusha. Ako tipsy, anayutisha. Ameshika goti tete anazirusha. Ako tipsy, anachachisha. Ameshika boti kiuno anazungusha. Ako tipsy, anayutisha. Ameshika goti tete anazirusha.
Whine again, pewa toti moja goda whine again. Whine again, whine again.